Tuwashimire ko mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook turi live muri ko muradukurikirana murakoze cyane kuri VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio ya 10
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno munsi rero twatumiye Alexi Ngabo Karegeya batazira ibere rya Bigogwe umushumba w'umusirimu yatanguje ibikorwa by'ubukerarugendo bishingiye ku bworozi bw'inka mu Rwanda. Ibyo bikorwa bikorera mu gace kitwa Bigogwe na kace kari mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda ari mu rugendo ngaha Washington DC. Abari kuri Facebook muramubona turi kumwe, abari ko batwumva muri kuri radio muje kuri Facebook yacu VOA radio yacu kugira ngo mumubone mudukurikire muri kino kiganiro. Araza rero kutubwira byinshi ku bikorwa byiwe. Ngabo ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ndakwite Ngabo, ndakwite umushumba w'umusirimu canke dukoresha gahe zina.
Mfite amazina menshi.
Yego.
Ngabo umushumba w'umusirimu Karegeya. Ibere rya Bigogwe bisa n'inka.
Nabisa n'inka naryo birimo n'inka ririmo.
Yes.
Yego. None muri sanga ino munsi dukoresha gahe.
Mukoresha Ngabo Karegeya.
Dukoresha Ngabo Karegeya. Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Washington DC igufashe gute?
Oh, hameze neza. Harakabeho.
Aha.
Ah, nabona nta kwanje kurusha mu Bigogwe.
Havuye Washington hacakurikira Bigogwe. Bigogwe naho harakonje.
Yego, naho harakonje.
Imbere ko tuja mu Bigogwe uri ngaha mu rugendo rw'iki aha Washington DC?
Twaje muri Rwanda de. Nyuma iza kurangira, ariko urumva nk'umuntu wari waje muri Amerika nagomba kubanza ngatembera abantu bahatuye muziranye, araba barasiye Bigogwe bakansa bakutuzahura. Hari nka kino kiganiro nari mfite hano, so gategereza kugira ngo bibanze birangire ubundi usubire mu nka.
Kandi usubire mu nkuraza kutubwira izo nka zawe. Kandi wakoze cyane kutwitaba, warakoze kutubikira uno munsi.
Mwarakoze namwe kuntumira.
Yego. Uramaze guhura n'inka zo muri Amerika?
Yego.
Wabonye gute zisa na za pamela zawe na za nka zose uha amazina canke imeze gute? Ziratandukanye?
Sinzi nkuru kuvuga ubu ngubu. Iyo tuvuze nka sikeye harabaye nka iz'ubwoko butandukanye, ariko inka zikamwe zo muri Amerika zo ntabwo nari nazi wena. Ndacyabona za zindi zimeze nkanjye.
Nuko hanyuma rero uti Washington na Bigogwe urumva harakabeho katandukanye, ubundi naho ubona gute?
Hano bari urumva bagera muri rimwe. Baratubwiye ngo twasanze iri gushira bakagera muri kane. Mu Bigogwe iyo byakabije ni mu 9 8 niyo ya mu bukonje. So hano harakonje cyane, murabibona ko nabe umupira n'ikoti.
Yego.
Ya ntabwo mu Bigogwe
urasanze. Uri ko inka umupira?
Yego, uri inka.
Aha.
Ana barayibona se?
Nibaza ko muratubona kuri Facebook.
Yes.
Ego.
Yeah.
Nuko rero hanyuma Rwanda Day bite byagenze neza?
Byagenze neza. Nahuye n'abantu bakunda Bigogwe benshi ntarinzi benshi cyane. Ntabwo nazi ko abantu benshi bamaze kumenya Bigogwe uru rwego no kuyikunda. Muri Rwanda Day nari nabaye nka standi. nari mpagaza ahantu ndi gusuhuza abantu ba bakubari bose bose bashaka kumbaza amakuru mu bigogwe benshi ntabwo nigeze nicara byaranshimishije ntabwo nari mbyiteze kuri ura rwego kubona abantu banyiri ku rukundo rungana kuri
abakubaza bagiye abanyarwanda n'abarundi nabo nyine abarundi mwari benshi
yego abanyarwanda n'abarundi benshi cyane nyuma yaho abandi ngo ntabwo babonetse harimo n'abatari abanyarwanda n'abarundi harimo abagande nabonye harimo abanyamahanga bahano muri Amerika nabonye ya benshi cyane
nuko rero bigogwe sindahashika ariko ndizera ko ni nasura gukorera urugendo
ugomba kuzaza
yego nuko rero udushikane mu bigogwe utahazi bigogo hamugira gute hameze gute
umuntu azi mu bigogwe haherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Rubavu na Nyabihu ubone ntago bigogwe mu karere kamwe ba muturere tubiri kuko ni icyapa kigabanya Nyabihu na Rubavu kiri muri Bigogwe so hano ni Bigogwe bamwe ibera rya Bigogwe ariko ikaba Rubavu haruguru hakaba umurenge wa Nyabihu so Bigogwe ni ibera ryayo ntago bibana ariko byose twebwe abahatuye twe tuvuga Bigogwe yose bari Bigogwe ntacyo cyuma tukitaho
hatandukanye he n'ahandi hantu mu Rwanda Kigali za Kibeho n'ahandi hatandukanye ni igiki gitandukanya Bigogwe n'ibindi bice by'u Rwanda
ikintu cy'ambere kibira kiharanga kinadutandukanya n'ahandi cyambere n'imbeho yaho nyine ariko wenda n'imbeho mu birunga turayihuje ikitugira umwihariko ni imisozi myiza y'icyatsi kibisi kandi atari icyayi iba mu bwatsi bwinshi cyane ku buryo yihagejejemo umuntu nyine ntabwo abantu bahita bizera ko ari mu Rwanda iyo misozi mvuga ko ariyo nyine niho hantu ugeze umuntu mu Rwanda uhageza navuga ngo nyine yuhageze utangira kubona ubushye bw'Ikigali bukuvamo amazu ntayabayo ntabantu batuye muri iyo misozi ni imisozi y'icyatsi kibisi y'inka y'ubwatsi abantu benshi bakunda kwagiranye no muri Swiss ariko abantu bo mu Swiss nakire bambwiye ko iyacu ikirushi yabo ni uko yacu idahanamye
hamakwere iki ibere rya Bigogwe hariho ni izina rya kutangira hariho
ibere rya Bigogwe naryo ni urutare ruba mu Bigogwe ruhagaze bavuga ko rushushanyije nk'ibere ariko byavuye kera ngo n'umuntu witwa Nyirabigogwe bakundaga gusereza ngo urutare rumeze nk'ibere rye deni baryite ibere rya Nyirabigogwe soriza ko rya Nyirabigogwe ubundi niko bavugaga ko mu Bigogwe n'agasozi kitwa ka Nyirabigogwe ko yo umudamu yaje kugwaho ariko ubundi iryo bere ni umusozi w'urutare ugiye hejuru ukaba ukakorwa simbizi nsigaye mbona hari igiti kiri hejuru dusigaye tuvuga ngo ni moko
hanyuma none ngabo wewe na no mu ibere rya Bigogwe ni iki mufitani yahe inkuru warahavukiye cyangwa warahagiye uravuga ati ahantu ndahakunze kandi ahimukire kubera ingene yasa
ya narahavukiye ni wacu n'ababyeyi banje niho bavukiye
yego
mama wanjye yavukiye mu Bigogwe sogokuru wanjye yavukiye mu Bigogwe ya bose
nabo urumunya Bigogwe uri inka y'ibigogwe yo mu Bigogwe yego reka twakire uri ku murongo wa telefone mbere ko tuca utubwira igituma witwaye amazina atandukanye turafise citizen uratwumva
yego ndabumva neza Diane ndakuramukije na ngabo ndamusuhukije cyane
ndakwikirije
Uherere he
pardon
uri ego ikaze ku jugi America turi live kuri Facebook uzura tisha kadishu turaba
murakoze cyane ubona amazina yange muri zina ni Mafuri twagira yo ndi Kigali mu Rwanda ndashaka kubanza gushimira ngabo ko akantu ko kubunga wundi nka n'inka zari zisanzwe ziriho ariko ukabona nta bukerugendo bukorerwa ku nka gari dusanzwe buriho zari inka tukagira ibwami hariya mu Rukari ukagenda ukareba imyambo ariko ukagarukira aho ngaho ariko ndashaka kubaza ngabo azadushyiriyeho umwihariko ku biciro ku bantu tuvuka cyangwa se tuvuka mu ntara y'uburengerazuba kuko uyu munsi hari igihe umuntu aba ashaka gusohokana abana be agakomwa mu nkokora n'ibiciro kandi ari vizite y'umunsi umwe noneho tujya tubona abantu bakavuga bati parike ya Nyungwe abantu bakutuye mu turere dukora kuri Nyungwe wowe iki gihe ni iki tuzajya kuba promosiyo mu Nyungwe abari national mu Kagera national nawe ikabuko wawe rero ngabo ntibisabwe rwose kwanyemerera njye nkumbuye kunywa amata y'inshyushya akamiweho ako kanya mu nkongoro bakayakama mbicaye nkagotomera ayango ubwo rero ushyize nka poromosiyo y'abantu bavuka mu ntara y'uburengerazuba bati wenda mu kwezi
ariko mase
kwa munani se
mase kweri kuvugira abo mu burengerazuba bwonyine
oya n'urugero n'urugero rw'utanga abo kuntu nshaka gukurura abantu kugira ngo abantu bose bitange mu bintu urucyaruka rw'uti abantu bavuka muri utu turere dukora hano cyangwa se abantu bo mu burengerazuba mbashyireho poromosiyo muri uku kwezi abarazi uyu munsi ntizari hagaze dukira iciro noneho ushyiraho n'ibiciro mu makupe kuko iyo urebye usanga ibiciro bisa nk'ibikiri hejuru kuri raporo wenda n'ahandi haciye hakorerwa ubukerarugendo niyo umuntu yasohokanye na madamu we n'abana ugasanga biracyari hejuru cyane kandi abana bacu bakiri batoya dukeneye kubereka uburyo inka zakabaye zibungabunga bakareka kuzibona mu biraro iwacu bakagira n'aho ziri bagakama abana bakanywa bakotsa ibigori bakanyabana kunyabana ngira ngo urakizi n'ikinyarwanda kiza ku bantu bakina inkoni abantu bazi inkoni noneho abana bakabirera murakoze n'icyo cyifuzo nari mfite akidukorera byazaba byiza kurushaho
urakoze cyane aca kwishura mu kanya si byo
yego
imbere ko ndakureka ukishwa Marcela turafise Janet ku murongo wa telefone Janet ikaze ku ijwi ry'Amerika
yego murakoze
uduzi je ngawe turaguha amanota tuzaniye abige ubundi nitwara tura nk'abakobwa cyangwa abapasiteri
ariko oya ntabwo ari ngabo muyahabye ni ngiye kuko buri biganiro byinshi nkunda guhamagara
yego ratari umugani w'abanyarwanda tugukomera amashyi ikaze ku ijwi ry'Amerika je nubwa mbere ndakwakire kandi abapfasoni n'abakobwa ntitubaronka muba muri hehe muba muri mu nka mu bigogo canke
ahubwo ubwo ikibazo nge nshaka kumubaza ukivuga ibyo by'inka alo
turakumva
alo
turakumva Janet
murakoze nanjye nitwa Iradukunda Janet nuye mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali ubwo ndashaka kubaza ngabo ni gute atuma abagore bakama kandi mu muco nyarwanda njye nibwo bwa mbere nari mbonye ni ukuri umugore ujya munsi y'inka gukama nubwo ntazi niba bakoresha ikinyarwanda munsi y'inka
ahora bareka bagakama abapfasoni
kandi njye ntabwo mbizi yego sindi mukuru ariko nibwo bwa mbere nari nanabibonye
reka kwishure kandi ugume ku murongo
umva ngusubize ubundi kera n'ubundi abagore barakamaga ibeze nk'umugore wenda wabaga ufite inka ariko nta mugabo afite wenda yarapfuye cyangwa aragiye ku rugamba wenda yarabyaye n'abakobwa gusa barakamaga ikindi buriya hari ibintu twavuga ngo ni iby'abagore ibindi n'iby'abagabo kubera guheza abantu ibyo bintu byahozeho ariko ubu uyu munsi nyine ni ibintu byinshi abagore bakora so gukama ndumva atari ibyo byabananira cyane cyane ko kera aho bana bikoraga gusa nk'umugore wavuga ibyo ufite umugabo n'abana b'abahungu wasanga badakama ariko iyo ugiye nko muri historiya ndabaga urabona ukuntu byamusabye kwikuraho amabere akayaca kugira ngo abashe kujya ku rugamba ibyo bintu bikaza gucika n'ibindi byose nta kirazira nta cy'umugore atera inka kuba yayikamye nta cyaha nta n'icyasha bafite kimubuza gukama inka
ndabaga ninde uvuze ngo ugiye mu nkuru ya ndabaga neza
ndabaga ni umukobwa mu by'ukuri w'umunyarwandakazi wagiye ku rugamba ifingiriza ariko ntabeshya izina yagiye ku rugamba kugira ajye gusimbura se kuko isi yari yaramubyaye wenyine kandi abasimburaga base babaga ari abana b'abahungu isi asaziye ku rugamba abona nta kundi azajya kumutabara no kumusimbura yigira umuhungu bisaba ko akata n'amabere ye kugira ngo ajyeyo so ntabwo nkeneye ko umukobwa nawe aza kwihindura kugira ngo aze kuza mu nka mujye muzane karibu muri isanga
yego Janet watahukiwe niwashaka kuja uramaze kuja mu bigogwe mbega
oya mu bigogwe maji gutyo ariko ntabwo maji
nzoguhitana twijanye
mbona nkubone maji
nuko Janet mbese nakubajije waduhamagaye uri he
emerereye mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali
yego urakoze cyane ubwira umunsi mwiza urakoze ubwira umunsi mwiza
yego namwe
yego turakira emi turacyafite akabazo ka Marcel turaza kwakira mbwari kamazina ya kire emi kaze ku ijwi ry'Amerika
urakoze
uherehe ga emi mu karere ka Huye ingo rero ubaza akabazo kawe ka kwa ubaze ngabe itubaza ofisi twamugutumiriye
Mstingi bazo bibiri cyangwa na mubaza cyandere kuse kuki yise iria ya arenga yise ngo pamera yatubwira impamvu yise pamera ikindi cya kabiri nama ya nama ya urubyiruko gurushaka kuba umworozi nkawe ko rwabikora ikindi cya gatatu ese afite imyaka ingahe yatangiye kujya mu nka afite imyaka ingahe
urakoze aca kwishura emi imbere ko wishura emi Marcel yavuze ngo birahenze ibiciro vya hari hano ubwa mbere na mbere usaba ngahe kugira umuntu aje mu bigogo
tugira ama package atandukanye kandi cyane cyane nk'abana bo use nka trip z'abana bari amafaranga makeya ariko hari package ku bantu bajya kuri website yacu itwibereryabigogo.com hari package y'igice cy'umunsi hari yo guhaking ibereryabigogo hari yo umunsi wose tukanagutekera hari n'iminsi ibiri ukanarara tukaguha amatente ntabwo bihenze kubera ko urebye amafaranga duca abantu bambwira ko nca amafaranga make kuko twebwe niho hantu ushobora gusuruka umwanya muremure urugero nka full day umunyarwanda ishirumbi 40 kandi yaturutse mu gitondo akagira nimugoroba kandi twanamugaburiye twamahamata twama experience yose nayo ibaze kumara n'umuntu amasaha 12 cyangwa 9 muri kumwe ariko amushyize mu 40 so ntabwo duhenda mu byukuri ugiye kurana n'andi ma package nko kurara abanyarwanda turaborohereza cyane kandi tubacaginga amafaranga makeya bishoboka hari na murebe na half day murebe no guhakinga ibere rya bigogwe ku banyarwanda ni 5000 gusa ubundi tukaguha ya myenda tukaguha inkoni koti butugiye kujya tubaha bote mu kwa kane muzamuzifite so
guraza kutubwira mumbabarire naringiye kuvugana gato nabo muhinga bwijima bwira bigende neza muraza kutubwira ibyo bateka niki hanyuma urategekanya none kuzobagabaniriza abantu
yego nta kibazo ubundi nta muntu uraza gusura mu bigogwe n'umwe ngo dupfa amafaranga
yego
turanegosia ibyo biciro birahari ariko nta amategeko ahari yacu ntabwo ari nka yayandi adahinduka twebwe arahinduka iyo ushaka icya mbere ni ubushake bwo kuhashatse gusura ibigogwe cyane cyane ko ngitangira n'ubundi ntakiraga abantu ku buntu kanzwe noneho umuntu uri kumpa amafaranga makeya surumva twapfa iki keretse udafite ubwo bushake
hama emi yakubajije ibyo udashaka kwishura ntubivuge kugira ngo ntitwinjire mu buzima bwawe bitaturaba ngo si imyaka ingahe
habuse imyaka yanjye kwitangariza kuri VOA okay ndakuze bihagije nuko narabona umugore ahubwo
uraza kumuraba kuri Facebook uraza kwandika ari benshi hanyuma watangiye kujya mu myaka mu nka ufite imyaka ingahe
atangiye kujyayo banza bari bampetse ko namenye ubwenge mba mu nka yego
mwakuze muzifise
yego nakuze iwacu bafite inka nagiye kumenya ubwenge ngiye nywa amata mu nka ntakunda yo mu rugo nta nubwo nakunda nywa amata mu rugo papa arambyukanaga mu gitondo akanshyira ku rutugu tukagenda mu nka akankamira
ni ukuvuga niho wakuye urwo rukundo rw'inka niho wumvise utanguye kubyumvamo cyane
ku myaka 4 najyaga mfata ibere ry'inka nkakama imyaka 5 gutyo kuzamura najyaga n'ikamera yanjye mu gakombe
hama none ngabo kuba waragize uyu mugambi wawe w'ubukerarugendo mu nka wabikoze kubera urukundo ufitiye inka wabikoze kubera ko wihangira imirimo urumva hari ababikora kubera babikunda hari ababikora kugira ngo bihangire imirimo ntibyari binamenyerewe sinzi ko hari n'uwundi muntu afise ubwo bukerarugendo mu Rwanda canke mu Burundi ni igiki cagutumye ubikora
njye nuko nakundaga bigogwe mu by'ukuri njya kubikora nashaka kwerekana kubigogora ahantu heza umuntu ashobora gusura ariko ntabwo nari nzi ko bizaba kasi nari ndi umunyeshuri ngiye nashaka kwereka isi ku iwacu ari heza nta nubwo navuga ngo please ngo visit Bigogwe ngo nandike narakwerekaga ibyo nirirwamo ibyo bagenzi banjye birirwamo nashaka kugira nyine nereka isi ku iwacu ari heza nicyo kintu mu by'ukuri na nicyo kintu naharaniraga ntabwo ari business nta nubwo nari nzi ko nibyo nigaga ntabwo byari bijyanye nge numvaga iwacu mbona hatagaragara nkabona abantu bavuyeyo ntibavuga nkareba abahatuye ntibavuga nkumva nta kinyamakuru kihandika bahandika ruko habaye imyuzure abandika ruko ndavuga kuki batavuga ibyiza so nange reka nze mvuga ibyiza by'iwacu isi yose bimenye cyane cyane ko narebaga nkabona ahantu hasurwa nta n'ahantu hasa no mu bigo
rwego uraza kutubwira inka watanguje uko zingana aho ugeze nimba wishimiye aho bigorwe igeze imenyekana ariko tubanze twakire Shadrack uratwumva
ndabumva cyane
uherehe ga Shadrack
mperere i Nairobi
muri Kenya ikaze ku ishuri rya Amerika
yego
akabazo kawe ku mushumba w'umusirimu twagutumiye ngabo
amubwiye bwa mbere perezitasiyo yarakoze urubyiruko turamushima cyane
yego
ndasaba kumubaza imbogamizi yahuye nazo nuko yaba arabyitwayemo kugira bitubere urugero twese kuko natwe dufite inga tuba dufite nk'urubyiruko ariko tuba dukeneye umuntu twinjira niba ari imbogamizi yahuye nazo ni uko yabyitwayemo kugira abageze hageze ubu
ngubu urakoze ngaho Nairobi ugira umunsi mwiza akabazo ka Shadrack Nairobi
imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi ariko imbogamizi za mbere umuntu ahura nazo ngiye byari mvange mfite imbogamizi z'uko nkora ibi nari ngiye mu bintu ntazi nta nubwo uretse no kuvuga ngo nize ubukerarugendo nta nubwo nari narigeze nsura nize banking gukora muri banki
ugacuja mu nka
umwanya mu nka so ntabwo nari gukoraga ubukerarugendo sinari nzi ukuntu bimeze sinumvaga ibintu byose byari bishyashya icya kabiri sinaringira connection mu bukerarugendo icya gatatu sinaringira na capital so nta bumenyi nta connection nta capital
uretse urukundo
rw'inka gusa urukundo rw'iwacu gusa nari mfite nta kindi so ukagira none n'abacantege bakumvisha ku bintu rukora ubushumba ugiye ku mushumba warize kaminuza so yaba abantu bakuzi yaba batakuzi bo bakavuga batura mushumba nuwahe batazi ko wanagiye mu ishuri abakuzi bakakubreminga kugiye mu bintu by'abaturage warize abatukuzi bo bakakwereka ko bintu ukora nyine biraciriritse uri n'umuswa ntabwo wize hari abantu babaga bazi ko ntagiye mu ishuri so zari imbogamizi nyinshi rimwe na rimwe naho ukomanze ngo bagufashe ntibikunde
ntibabitahure Shadrack watomokewe n'ibyo ku ishuri yamaze kugenda hanyuma rero wari kuravuga ngo murabakira mukagira iki ariko watanguje inka zingana gute izo nka watanguje ni papa yaziguhaye na mama wacanke
nta nka natangije nge najyaga mu nka zacu bisanzwe nka zipostinga cyangwa najya n'umusiti wanjye nawe nkamupostinga mu nka zabo hanyuma abantu batangiye kujya bazi mu bigogwe nkabajyana mu nka zacu nyine za papa nge nta nka nta nka natangije ngo mvuge ngo nyine ngo mfite inka ngo mujye musura ngo buzabaye nyinshi twajyaga mu nka zacu ejo mu nka zacu nabona ari haba imvura hanaguye rimwe na rimwe hari na kure nka negosiya n'umuntu wenda Diane afite inka tukajya mu nka zanyu umuntu akaza so tukajya mu nka z'umuntu runaka umuntu yangurira agacupa nanjye wa muntu tukakagabana ngo nta biciro byari biriho so nta mu by'ukuri nta kuvanga natangije inka cyangwa urwuri abantu bo barabizi nta inzira zo mu bigoga kenshi niza abantu bakuru nta mwana uba ufite mu rwuri
ubu none ufise iraro muravuga iraro mu kinyarwanda
tuvuga urwuri
urwuri
cyangwa ibikuye mu bigogwe niko bavuga so uyu munsi ndahafite aho gukorera nahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika abantu barabibonye byasohotse muri Europe pa abandi babyumva kuri radiyo baduhaye ubutaka dukoreraho ubungubu harimo inka navuga ngo ubungubu igihe ushakiye kuza niyo naba mpari niyo naba mpari ntahari abantu barakwakira ntibigusaba kunegosia n'abantu runaka ntago tukije mu ngazo papa tujya ho hantu
hari nka zingana gute
na muntu bari nka mu Rwanda
eh kirazi bilisa yeah. Yo nta muntu abaha
na muntu bari
iwo musho ntawo narenze
so you get nje ntabwo uvuga ngo mfite inkazinga
he
uravuga nyine abantu bageramo bakazireba bakanwa mata inkazi bamubwinshi niyo yabimwe bari nyinshi
sinarinzi ko bimeze gucyo
oh yeah,
muratubabarira abashumba babasirema turafise Veniste ku murongo wa telefone Veniste kaze kujuga America Veniste uratwumva
ndabumba
uherega Venus
muri Zambia rusaka
Zambia rusaka mu meze neza
ego turashimana
inka zirakamwa twagutumiye rero ngabo akabazo umufitiye
nagenda kubaza kuri bibiri byerekeye inka Tengo una mula que sale en el muri que andi a Harry que te sabe que iba a Maravita y Ana, Maravita Mata. Mene, hizo que yo que yo enseñe a Mata, a Mata, mene, yo me llamo todo, yo me llamo Neza, y 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 yo me llamo Neza.
Ibintu bijyanye n'inyama ntabwo mbizi pe ntabwo mbizi amata yo meza ubundi bwiko amata meza iwacu buryo batestingamo bitandukanye nuko kandi babireba ari akamashini kayareba nk'ikigari ho biroroshye ariko nko mu bigogwe twebwe ubundi iyo twebwe dukaminka bayireye nyino yirebuka mu mata yayo ntabwo tujya tugura amata so iyo bigeze aho bagurisha barebera ku tumashini ikindi amata meza mu bigogwe siyo nkeka ko ari meza Washington DC cyangwa Kigali kubera nko mu bigogwe twebwe badushaka ya mata atagiye mu amazi atagizwe ariko njyamo na nk'amata y'ahandi hari igihe nko kumva nta kintu kiri mu kanwa ya so wawe ugiye kugura biterwa n'umuntu wizeye uhitamo umuntu wizeye nawe ntago nabwira ngo amata meza bameze gutya
birumvikane minister ugira umunsi mwiza ngaho rusaka Zambia rero yego hanyuma rero ni kweri ki wiyise umushumba w'umusirimu ni kweri akakandi watubwira ngo waciye mu ishuri
ya impamvu ni isi n'abantu bari nyise ndene rirampama nambwira abantu bateze amatwi radio ngo amata bahamye so byarampamye nanjye umunsi nari na graduatinze nambika kanyana ingofero abantu barabibonye ndi gushimira inka zose kubera arizo zishyiye minerivari
ni inka zo ku ishuri
minerivari kugera njye ku ishuri bagombaga kugurisha inka nkajya kwiga kuko papa wanjye ntabwo yari afite umushahara yagurishaga inka nkajya ku ishuri so kugira nshimire izo nka zose cyangwa bakagurisha amata bakambonera ikaramu n'ikayi cyangwa nkanywa amata mbere yuko njya ku ishuri ibintu nk'ibyo
inka yakubereye byose
yabaye byose abantu baranabizi abantu bava mu nka benshi barabizi nyine mubyari nibwo agurisha inka akunda kurusha izindi kugira wowe wige so kugira nje mirizo nka zose nara graduate nze mfata ya ngofero abantu bambara kuri graduation inyambika inka yacu akanyana gahagararira izindi nka zose zagize uruhare kugira ngo ninge so abantu babonye ko na graduate nze batangira kunyita umushumba w'umusirimu rirampama kubera ko babonaga nyine uburyo nkoramo akazi harimo ubushumba ariko harimo n'ubusirimu kubera ko mbasha ubusenyo nta musirimu mba ngeze Washington DC
nuko twakire umusaza ikaze kujugi Amerika
amakuru
ni sawa urakomeye umusa
ndakomenda amahoro nikongeze mbere ndi gisundu hano muri gisiye mu majyaruguru
twagutumiriye umushumba w'umusirimu ngabo
namwumvise kuko afite igitekerezo cyiza kandi rwose ni ukumushimira rwose akomereza aho ngaho ariko namvise n'ikibazo namubaza urabona yuko inka idufitiye akamaro cyangwa se umuco nyarwanda ni itungo rikomeye cyane ubuzima bwacu kuko no guhaya inka n'undi turaba guhaya ubuzima ese nibaza ko abantu bati bashobora kuba batazi byo gukama wenda baravukiye nko mu mujyi arakwa guti kugira ngo wenda ashinge nk'intuza n'ishuri rigisha abantu badashoboye kumenya iby'inka ku buryo bamenya gukama cyangwa se n'ibindi
ese
afite gahunda yo kuba yashinga ishuri ku buryo n'abatabisobanukiwe bakiri batoya bari kuvuka ubu babimenya uwasagakura azi umuco nyarwanda azi agaciro k'inka n'uburyo imiteza umuntu imbere byose bakura abizi
ya iyo utabizi uza gusura Bigogwe ariko dufite na gahunda yo gukora ahantu habigenewe hameze nka museum havuga inkuru zose zerekeye inka mu Rwanda uhereye kera ukageza uyu munsi iby'abantu batazi inkuru nyine zazindi utanabwira umuntu keretse ari bumara icyumweru mu Bigogwe so dushaka kubaka ahantu hameze nka yitwa Bigogwe Milk Bar so abantu bazajya baza mu by'ukuri inkuru izaba ari nka Museum of Cows ya mize y'inka maybe ariko mu minsi iri imbere habiza bitangarije hano kuri Voice of America
yego
na bwa mbere ntabwo abantu bari babizi
so
ya
urakoze cyane urakoze umusaza bwira umunsi mwiza
murakoze rwose kandi kubashimira ariko natwe two mu ntara badutekerezaho ku buryo umuntu washinga imizi ku buryo n'abari muri mu ntara badasobanukiwe n'ibintu wenda babona
uyu munsi uyu uza mu Bigogwe ugasura uza mu Bigogwe ugasura ni nicyo kintu dukora nyine uraza ugasura then tukakubwira ibyo bintu byose tukakuhavu twanakwigishije uko ama wabimenye so ikiza ni ugusohokana umwana wawe mu Bigogwe ibyo bintu akabyiga akabimenya
yego urakoze umusaza
murakoze rwose kandi tumukomereza aho ngaho
yego hanyuma rero wari kuratubwira umushumba w'umusirimu ingene wize kubera inka warayihaye iyo shapo abagukurikirana ku ntuzenya ku mbuga ngurukana bumenyi baramaze kubona wambitse inkofero inka yawe none ga kuvuga ngo umushumba w'umusirimu hariho rero wewe ibintu abandi bashumba bakora udakora nk'umusirimu canke
uburyo abashumba kera bafataga impamvu nabaye umushumba w'umusirimu ntago ari uko mpindura ubushumba bwanjye ngiye ndi umushumba ahubwo hari igihe nk'umushumba bakora urugomo urugomo ni nko kujya kugwana njye sindwana sinshobora koneshereza abantu imyaka yabo ariko nanone umushumba w'umusirimu ni uko umushumba uri proud y'ibyo nkora nkumva mfite ishema ryabyo nkumva nyine ntabwo mfite isoni zo kugera mu bantu ngo nitwe umushumba ubwo nibwo busirimu mvuga kuko abashumba benshi yageze nka uretse n'abashumba n'abandi bageze i Kigali yahita ashaka kugira abantu batamenya ko ari umushumba ngiye bahubwo iyo mpageze nyine nibwo nkwereka kundi umushumba ahubwo mu Bigogwe nshobora kwihishamo mu bantu ntibabimenye ariko mu mujyi ugomba kumenya ko ngaba ari umushumba
ukabimenya gutse Kigali duhecha mvuga ngo
yamba nambaye nk'abashumba
kutaje twambari
uyu munsi ariko nambaye inka
wambaye inka none abashumba bambaye gute ufise inkoni yawe
ufite inkoni yanjye Kigali nuko banze kunyizana mu ndege mfite umwenda wanjye nambara abantu barawuzi n'ingofero nuko nawe muri Rwanda Day nawe utanzemo impano ariko ubundi abantu barawubonye so
abandi bashumba batari ntituvuge ngo sabasirimu ntibaturanye ariko abandi bashumba barakwiyumvamo nk'umushumba w'umusirimu cyane hari akantu bavuga ati wowe uri kura urasirimu
baravuga bati warakoze kuduhagararira kuko byibura umuntu asigaye ahura n'abakabubaha kubera ko dusigaye turi tutakishahisha so abandi bashumba ni inshuti zanjye cyane noneho byavuye ku bashumba bo mu Bigogwe bigera ku bashumba b'Inyagatare bigera ku bashumba b'i Kigali batakiragira baragiye kera uri ubushumba buvamo ariko ntabwo ubwo kuvamo abashumba bose baba diaspora abashumba bo mu ntara zitandukanye bose ubu ngubu babaye proud yuko hari umushumba mugenzi wabo wasigaye bahagarariye mu bintu byose
ko turamukije abashumba bose rero muri komora twumviriza aho muherereye hari utwandikiye kuri Facebook avuga ngo urashobora kumuvugira gatonya inka amazina y'inka nimba uyavuga ngo canke warasezeranye navyo ko uri umushumba w'umusirimu
oya ndabizi ariko kenshi ntabwo ari impano yanjye pe ibintu byitwa kuririmba keretse ndi gushugunda gusa
gushugunda ni
gushugunda nyine no kuvuga ariko ubundi ijwi ryanje ntirinyemerera ubona bajyambwira nzaje uziko mba mbizi mu mutwe ngashiramo nk'indirimbo muri phone ariko ngiye ngenyine ijwi ryanjye kuva nabo sindajya no muri korali
none izo nka zawe ntuziririmbira yuri
korali ngiye boyo ndi kumwe nazo ngiye nabwiye ndashuguhunda nyine uvuga amagambo ariko adasohoka mu kanwa ariko ijwi ryo ryumvikana ariko amagambo utamenya ndi kuvuga iki cyangwa nkavugiriza nyine abonde kenshi usanga ndi kuvugiriza kuko ijwi ryanjye ndarike mango pe niyo mpamvu
umwese agira ibyo yatorewe
reka
wegumire mu
mwaka ikindi iyo ushaka nko mu bigogo waje dufite abantu bakuvugira amazina y'inka
aha
yes so ntabwo ari impano yanjye nta nubwo najya ku yes nko kubyina buriya no kubyina kinyemera ndagikunda nta ndirimbo yaho ntazi kwikiriza ariko iyo mbwiye ngo nintege amaboko mana yanjye wankubita umunyafu
yego reka twakire Zakar uratwumva uherega ikaze ku ijwi ry'Amerika
muraho neza
turaho turashima uherere he
merereye Kigali mu Rwanda kuri Rwamagana
akabazo kawe
Amerika rya kiri hello
ego akabazo kawe numva yagiye waruvuze rero ngo iyo giye mu bigogwe barakwakira bakakuririmbira abantu mu ekipe yose tubwire bigogwe ubishika wakigwa gute hari imicinga
umuco numwe iyo hagize nyine iwacu nyine mu byo dutanga harimo twakira abantu tuba dufite abantu bababyinira bakabaririmbira turabakamira tubokereza ibigori abandi bashaka ibijumba tukabaha kabisomera amata turabyina ikinyemera nicyo niyo mbyino yo mu bigogwe abantu bajya bumva ngo dore umudamazera wibabara wibabazi mana yakwiremeye uri umudamazera iyo mbyino irazwi cyane nta munyarwanda utayizi ariko banyirayo nabo mu bigogwe ni uko tubyina dutega amaboko gusa nta ngoma ducuranga mu bigogwe so turagutekera ibyo bya kinyarwanda byose watubwira ushaka iyo usuye bigogwe tukagutembereza no muri ya misozi tugasimbuka inkiramende hari umuntu watangiye anahamagara ati ngabo mbese muranyubanwa tukanyubanwa ni umukino tukinisha inkoni tukiri igisoro dushora inka tugatarama uyu munsi dufite camping trip izaba kuri 20 izaba kuri tariki 9 z'ukwa gatatu uyu mwaka noneho iyo niyo kurara mu matenti turakampinga tukarara ku gishyito shyita abantu baracyumva hahandi bacana umuriro campfire so tugacana tukarara turi gutarama aho ngaho mpaka mu gitondo tukakamata tukaryoherwa so ni ibintu byinshi wareba ibere rya google.com hari n'abajyambwira ngo nibaze nzabaha imisigati hari n'abansaba imifumba
uwiyifise none urafite imirima muri uyu muntu
nta mirima ngira pe ariko nyine imisigati nyine turayishaka byakundi yo ushaka
hanyuma ibyo muba muteka by'ibigori by'ibiki biba biri mu murima wanyu
turabihaha
murabihaha
yeah.
mu kirundi ni kubisoma
turabisoma
hanyuma uvuze ngo icyo umuntu ashaka uco kironga umuntu araza hariho ibyo nubwo avuga
twebwe urabookinga kugira ngo ibintu byose ushaka uzabibone bigusaba ko ubookinga kuri website imbere then tukabikubonera iyo uvuze ngo uraje wisugera kuri ofisi yacu ngo tugise tugenda ngo nyine tuguhe ibihari ako kanya ariko iyo ubukinze bufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ninza nshaka iki muzampa amateke muzampa ikijumba muzampa imyumbati muzayiteke gutya ibyo bintu byose uko ubishaka nyene urabibona
ariko ni kinyarwanda nta ntabyo kwinjira ngo ma spaghetti mu wiki
nitekere
ivyo kinyarwanda
rwose pe nta nubwo nzi ikintu ma spaghetti bayateka nanjye tubwo twagutekera akawungu kagasomera mata twagutekera umutsima w'amasaka ariko apana spaghetti umuceri
oya
amba mubwire ntago zayibona pe tuba tuzi ko mu wiki gari mwabiri mukava mu ba diaspora babiri abazungu baturusha kubiteka kugitwa ajya gukomeza kuba ibyo bintu
hanyuma mu biteka kinyarwanda
gonkwe yego duteka kunkwe
mugashamwa amavuta canke amucamisha
amavuta amavuta y'inka iyo yashaka turaguha ariko ni wowe uyashaka giti cyawe ntabwo dushobora kugushyira amavuta y'inka tutazi ko
uyakunda hari inka rero zitandukanye tuje tubona ku mbuga ngurukana bumenyi zawe hari zo wita amazina atandukanye ngira ngo
hari wambajije ngo inka yitwa Pamela
kubera inka ngo nyine kweri kuyita gucyo ntuyite nka tuzina tukinyarwanda
amazina yayo yitwa Umutesi Pamela ni Bisirino yiswe n'abashitsi dene ndaryemeza ko nabonaga koko ari Pamela ikora ibintu kabona ni nk'umuntu ejo bundi nayo banyereje ifoto iri kumwe n'abashitsi ihagazemo igimeze nkibaganiriza ariko nako yarabaganirizaga ni postings umuntu arambira ngabo ni gute nkihagara mu bantu gutyi kamenya amasaho kwifotoza igagara nkiri kwifotoza
akongira ngo irahagara kamera nka
ya si wabonye nagwa ifoto turi gusangira ikigori
yego ariko je bijya bintu ngabo none inka ziragira igori
inka zikundi bigori cyane
cyane ni inka zinsirimu z'umusoro
oya inka zikundi zihora zibyona se nkikundi ibigori pe
ibyokeje kandi wayihaye itokeje
ya ariko yabifuyeho ibyokeje sigaye yarabyanze kesi yihaye kibisi ariko ibigori byokeje sigaye ibya kandi niyo yazanye kubirya ya na nubwo irya ibitiritiri abantu barabizi ibitiritiri
barabizi
ya rero Pamela ntambwe ibirya kandi izindi nka zirabirya ariko yabaye insirimu ibivaho
Ufise Pamela ufise ntizakubwiye
azasigana
n'abantu batubuje ko batabaru
dufite imbabazi Pamela impangu inde maruhimbi rutete sine gajo bihogo sozo se turazifite n'izindi
ibi bihamagaye uramenya ko ari yaramaze kumenya amazina yazo
cyaje bizihamagaye amazina yazo zirabimenya zikavumera ni kwinka zitaba uretse nazo iyo uhamangaye izina ry'inka inyana yayo iri kumva ihita ivumera ya
bigufata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kuzimenyereza nibaza ngo harabamo kumenyereza gato
yego yego cyane cyane inka ikibyara ntabwo ibirizi ariko kuyigisha bijya kubyara ubwa kabiri yarabimenye yaremenyereye gukomeza kurihamagara inka ifata icyo wayigishije nk'ubu abantu bajya babona ndi kwifotozanya n'inka zacu zose zisigaye zaramenye abashyitsi kuyikoraho ntabwo zigitinya abantu hafi ya zose kandi ubundi inka zahariya mu bigogwe kubera ko ziba ahantu zitaba mu biraro zibera mu misozi zigahura n'abantu zijya gukamwa zigahita zisubirirayo ntabwo ziba zaramenyereye ko abantu bazikoraho ariko kubera ko izange nazigishije umuntu agomba kuyikoraho afite inkuyo akayihanagura abantu barabizi ukuntu inkuyo ariyo cyatsi bihanagura inka so zaramenyereye si ikinkwi yigishije ihita igifata
urumva rero ako nta niyo rita ijwi rya Amerika canke Diane
tuzahita Diane ari akanyana Pamela izabyara tuzakita Diane
udashushira ko ni hindi ushire ko nini nahazi bigenda gute rero ngo utore inka amazina uyiha abantu baraza bakayita canke urabyuka ukavuga ati ndakwise gutya
wita inka kubera amaranga mutima yawe wowe ni wowe wumva nyine urugero mbonye inka iritonda ikunda abantu nkayita imbabazi nyine mba mbona igira imbabazi nyinshi cyane hari igihe ushobora kubona inka ibyibushye ari igisore ukayita nka mugabo so ubundi wita inka bitewe n'amarangamutima yawe nuko ushaka nuko kubona nka Pamela irateta twayise Umutesi so cyangwa ugahita ibara ryawe niba ari ibihogo ukavuga ngo ni ibihogo ariko kubera ko ushobora kugira za bihogo icumi se zose wazita bihogo twebwe twita amazina ubundi iwacu mu bigogo ugendeye ku marangamutima n'ibigwi by'inka nuko uyibona igaragara ya niko twita amazina y'inka zacu
ababanyi banyu ba mu kibano bavyakira gute uwo mugambi wawe hari igihe bavuga tsireka inka yanje nayo ize mu zindi z'insirimu yibere ngaho canke bakwakiriye gute
barabikunda cyane niyo babwiye ati mfite abashyitsi benshi bamwe nabaza ni bawe bahita benshi barabyemera kubera ko mu byukuri n'abakecuru baho n'abasaza basigaye ambwira ati mwana wacu warakoze kugarura ibyansi abantu bari basigaye bakamira mu majaga ariko nsigaye mbona abantu bakosha inkongoro buri munsi nta bantu bagikamisha bwa budobo abantu bagenda babuvaho buhoro buhoro so usigaye ubona nk'ubwo mpuye n'umubyeyi mfite inkoni nkabona arishimye arambwiye wowe ni ka gahungu kacu ukabona kandi n'umutate ariko ukabona arabyishimiye pepepe abantu basigaye bamu bigogwe babahande bajye bamamagara warakoze gutuma iwacu hamenyekana na mu gitondo arababyutse anyandikira ngo ari hano kure arambwira ati ariko byibura nsigaye mbyuka nkajya kuri page yawe nkamenya amakuru y'iwacu nsigaye mvuga iwacu hari uwuherutse kumbwira we ngo asigaye avuga iwabo avuga ko avuka mu bigogwe kera baramubazaga ngo bigugaherereze uyu munsi sikaye vuga bagahita amwe ahubwo se uzatujyanaho ryari
yego
ya
nuko reka twakire Idrissa ikaze ku jugi Amerika
nakoze cyane munyamakuru mirere hano Kigali mu Rwanda
Kigali zirakamwa
zirakamwa cyane
nk'izo mu bigogwe
yego no kuvuga mbaze kugushimira nyine mu kumego watuzaniye uyu munsi iby'agaciro cyane ni inama namuhaga ni byiza cyane ahubwo nisabira n'urundi rubyiruko nyine gukura amaboko mu mifuko batitaye ku kazi ako ariko kose ni ukuvuga n'uwo muvandimwe nyine ndashima igitekerezo yagize ahubwo nisabira ko na leta yamufasha ikadushakira n'abandi bana bafite impano imeze n'iyo ngiyo kubera ngo impano nyinshi zirahari ahubwo babura ahantu bazimurikira abavandimwe bandi baba bazikiriye ni ukuvuga ngo urubyiruko rwo kwita ku kazi atari ko kose kamuteza imbere kandi kagateza n'igihugu imbere kandi kakongera kagateza n'Afurika yacu imbere bisabira urubyiruko rwose aho duherereye yaba bwo mu Rwanda n'ahandi hose muri Afurika kubera Afurika yacu izatera imbere hejuru yacu twebwe urubyiruko ni ngombwa tweze urubyiruko tugombe dukore cyane turebera kuri bakuru bacu kuri batubajirije ku babyeyi bacu impano bari bafite tukazikurikiza kubera ngo umuco wacu ni mwiza cyane kandi dufitiye akamaro cyane tutitaye ya micyo yo handi kuvuga ngo igikiri cy'i Buraya imico ivuye muri za Amerika n'ahandi hose ni ukuvuga ngo twebwe Abanyafurika tunoze urukundo rwacu tunoze imyumvire yacu tunoze amasomo yose twiga kandi nisabira urubyiruko rwose kwitabira inzira y'ishuri ni nziza cyane ituma umuntu afunguka mu mutwe
urakoze cyane
ndamwisabira ngo atugire inama yose aye zikagera kugira ngo urubyiruko rubashe kuzamuka rugere ku ntego yihaye
urakoze cyane
kandi ndamwisabira ngo ashake abaterankunga benshi umuntu witeze imbere yabisaba ngo azamuke yiteze imbere
urakoze cyane urakoze
noneho igitsina gore n'urubyiruko rw'igitsina gore arutoze nyine
turagusezeye
bayiigitsinagore kiri mu mucyo
urakoze cyane Idrissa ugira umunsi mwiza
inama zifatika zose
bamudukure ko ku murongo wa telefone turumva adashaka kuyumva ko ego ngo inama ubwira abakiri bato ni yahega
nibakunda iwabo kuko iwanyu nta hantu haruta iwanyu kandi icyo uzakorera iwanyu cyose ntugishyira mu mutima kizagufasha icya kabiri nyine nk'uko uriya mugabo yavuze baharanire kwiga cyane cyane barumuna bacu iyo wize nyine ubona shanse nyinshi mu buzima rimwe na rimwe utarize utari kubona niba ari ahantu bari gutumire bisaba kuvuga icyongereza ugomba kuba ukizi niba ari aho byari gusabe kwandika ubutumwa bisaba nyine kuba warize cya kabiri bakuramo amaboko mu mufuka umve ko utasuzugura akazi kariko kose cyangwa ngo mugenzi wawe nubona akora ibintu ngo umubwire atari ibyo ntabwo biri smart ngo ibintu biri smart ntabwo ari kwakundikira twabonaga umuntu abyutse yambaye karuvati ngo nibyo biri smart ubwo umuntu ni ukomeye ubu ngubu rwose ushobora kuba smart kandi babona ibintu byawe bisanzwe wenda wiragirira ihene wenda worora inkoko wenda uri umuhinzi ibintu byitwa kubisuzugura n'umuvumvu ushobora no kumuvumvu kandi warize kandi kera twabonaga abavumvu ari abasaza batize babakene ariko uyu munsi wabikora byose ubiri upfa kubikora mu buryo buri smart nawe nyine ukavuga ngo certified umuvumvu uri w'umusirimu so urubyiruko ntusuzugura akazi kandi ntihagire ikintu wita ku giciriritse mu gihe wowe ugikora wabona ari cyo kimumariye nawe ushobora kubikora bikaguteza imbere
ego uravuze ni ikintu gice kinza muravuze impene ni nkoko kubera iki nka gusa atamene cyangwa ziri
njyewe nta hene ngira ariko mfite intama ikindi inkoko nazo narazigiraga nyuma ziza kungora kuzigira ariko nkunda inkoko buriya izo nari mfite nzihagara umuntu akanjye gato yakiga muri primaire ihene zo naraziragiye nazo kera ndi muto naragiraga ihene ubundi zikanyirukanza ku musozi buri ihene ahantu zibera mbi urayiragira ntabwo ushobora kurishiriza
hamwe ntizitekereza nka mutesi
wawe ihene urakwirukansa umusozi wose so ushobora guhitamo icyo ushoboye ukagikora
izo ntama nazo ziha amazina nka za Pamela na za Mutesi
ntabwo ndazita amazina ariko mu mizi mike zisaba zabyaye nzita amazina ubundi bihita inka yabyaye
bayita inka hanyuma yaravuze akantu Idrissa ngo ngo leta igufashe ibyo bintu bikora ku mafaranga yawe cyangwa leta iragushigikira
leta yaranshigikiye mu butaka
bungana gute
ntabwo ndi butangaze ariko nyine yampaye ahantu gukorera pe
niho usanze ukorera
ubu niho nkorera
yego
iyo niho abantu basura baranahazi ikindi cya kabiri leta ima platformu ikakwemvita mu nama zikomeye ikaguhuza n'abantu so njye numva ibyo ngibyo binyuze hasigaye nanjye ngapushinga mu buryo bwanjye ngakomeza guhatana igihe kizagera ntihagire izindi opportunity babona zindeba bashobora kuzampuzana nabyo ubundi yes
uwo muntu rero yovuga ko aho ukorera ubu mugambi wawe hariya mu bigogwe ni nk'icyo twakwita sosiyete yuzuye hari ibiro winjiramo
hari imisozi tujyamo nayo mu ifamu yacu n'ubundi uretse ko iwanjye aho tujya ntabwo ariho hakurura abantu imisozi muri rusange ni ikurura abantu
imisozi muri rusange
ni ukuvuga ngo landscape yo mu bigogwe ni ikurura abantu ntabwo ngiye nkuvuga ngo duhitire mu kiraro kiri nka ngo tugusobanurire iby'inka ubanza kureba iriya misozi niba yakuzanye kwanza kuyigeramo ukayifotorezamo ugahumeka umuyaga wawo
abafotora ni rwawe cyangwa barifotoza ufite n'abantu na ekipe itifotoza
biterwa na bwe wowe yuje ukavuga ngo mfite iPhone 14 ntabwo nkeneye kamera yawe nta kibazo iyo uje ukeneye umukameramani twebwe tubishyira ku ruhande tukabigucajinga tukagufotora turayifite dufite YouTube channel ibere rya bigogwe abantu bajyaho bagasubscribinga then iyo hageze nanone reba videwo z'abashyitsi bacu abemeye ko tubafata nuvuga ngo tugufata videwo wabishatse
birasaba iki rero iyo umaze kuhashika muvuye muri iyo misozi utubereka iby'inka iyo uvuga ngo wavuze ngo urababwira ibijyanye n'inka ubabwira iki ku
nuvuga ngo tubabwira nka story ubundi tugira pati y'amagambo storytelling tukagira na pati ya y'ibikorwa ibikorwa ni nabyo byinshi kuruta amagambo ariko ku byo tubabwira icya mbere tubabwira isano riri hagati y'abanyarwanda n'inka kuki abanyarwanda ubundi dukunda inka kurusha ibindi bihugu kuki ari umurage wacu ibyo bintu byose tubiganiriza abashyitsi aba bana tukabwira kuki umuntu wo mu bigogwe cyangwa umunyarwanda agukunze aguha inka inka ni urukundo ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cy'ubukire ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cyo kubabarira ku banyarwanda buriya iyo ukera umunyarwanda aguye mu kiraro yicaga ikiru cy'inka kiri sinzi ukuntu bakita mu kirundi ariko ikiru ni kumwe ni nko kwica inzoga so kera kugira ngo nehamukiye diane kugira musembe abazi zivuye ku mutima
ndamuhaye
namwagi kukibanyarwanda dukwinka n'abanyakigali batazingira amafaranga yabo bayabara mu nka abapasteri b'abanyarwanda biyita bashumba kandi nta nka baragiye ako baba Kristo babwiye ngo muri nka bagutuka kandi pasteri avuga n'umushumba none zumva ari iki umushumba aragira abantu ko aragira nka muri nka so kuki rero ibyo bintu twumva turi proud no kubera ko nyina u Rwanda n'inka ni bimwe ntabwo nzu Rwanda rudafite inkuko rwaba rumeze ya mpamvu dufite gahunda agira inka ntiyagira irindi tungo tuvangugira ihene ntabwo ari kandi batabikora ubwo nuko twebwe inka tuzi icyo ivuza bihawe mu Nyarwanda
hama rero umuntu aje nka Diane canke wundi wose ategeze akama ategeze agira iki akana gatonya kavayo kabimenye bigafata umwanya ungana gute bifata umwanya ungana gute
ntabwo ari munini ngiye nkwereka ukuntu kama uburyo uhava ukamya amata guhagije ntabwo wahita ukama nka Ngabo ariko amata guhagije wakama uretse ko nanone aga ari nyabari mu bitoko kwa kubera imuna tazuka ama wese tangira gomba kukama amata kaza konje kandi abandi bakamashyushye
hari ukuntu ukama kaza akonje yandi akanye ayenda kaza shusha
urya guhumuza yawe yakonje kubera uragamagwa kubitano ku ruhande mu gihe gihenga bo nkama akaza ifuro hari da rya omo urabibona ni byo abantu banakunda turyita bigugwe cappuccino
murabashumba basirimu gose
cyane sabashumba bazi cappuccino urumva ko turi abasirimu so iyo dukukamira twebwe nyine ugomba kubona riri afuro ku buryo uri nkuko avuga wow hari abantu bakunda ari amata tutari twayateka mu bigogwe nabo nyine banywa ari amata tutari twayateka ukavuga ngo ndi safe kubera ko inka zacu nta kindi kintu tuziha zirarisha gusa abantu rero bakunda amata yo kubera ko abanahumura neza ayandi mata mu Kigali ntabwo ahumura n'ahandi mu migi no Bujumbura ntabwo ahumura twegara ahumura
urumva uravuze ngo bigogwe cappuccino hakaca habaye hariho na mufite ubwoko bwinshi bw'amata
ariho bigogwe cappuccino amata ya cappuccino tuguha inshyushyu isanzwe nyine amene atetse twebwe niyo twita inshyushyu tukaguha atetse tukaguha konje ushaka ivuga turatumenyesha mbere tukagiguterekera ushobora kunywa amata yitwa mirire ushobora kuguha mu bigogwe bavugana n'umwirizo dushaka guha amata y'umubanji mu bigogwe tuyita amata yaraye nyine ni sekwere mbanye byinshi mutwe so umubanje na amata yaraye umubigogo bagwita umurazo so taguha ushobora kuvuga ati nshaka umuhondo ushobora kuvuga ngo nshaka amata y'amasitu ushobora kutubwira amata ushaka yose
aho rero ubushumba bugeze mu gihugu cy'u Rwanda tubuze ubwo bw'ubusirimu n'iki uribona gute mu myaka iri imbere nka wewe n'uwo mwuga wawe n'umwuga utamenyerewe batahuze bafata nk'umwuga ariko urumva n'umwuga ku bawukora ukababesha uribona gute ubona gute uwo mwuga mu myaka iri imbere na cyane cyane mu bakiri bato
nge nibona nka mu gihe kiri imbere bigogwiza barabagacika ubukerarugendo mu Rwanda karibwa cyane gasurwa cyane nibona hazabariye amahoteli yabazanywe n'abikorera yabazanywe na leta yabazanywe na Ngabo ariko nziko bizaba bihari abantu baza buri munsi ibere rya bigogwe baryorira n'imigozi n'ubu barabikora nubwo bitari cyane so nibona ko mu myaka iri imbere bigogwiza biri kuri map y'ubukerarugendo byibura mu duce nka dutanu cyangwa dutatu dusurwa mu Rwanda naho mbona bigogwe nanjye nkazaba ndi nkiri umushumba mukuru nge nta kindi kintu nzaba nkora n'ubundi nzaba ndi umushumba ku bakiri batoya bo mu bikogwe cyane cyane nibabanze bige imbere yo kujya mu nka ubanze wige ujya mu nka muri vacances ariko ubanze wige ejo cyangwa ejo bundi nuhagaruka kuba umushumba uzabizi ko uje kuragira ariko ukora ibyo wize bikwinjiriza pana kujya ku kuba mu nka nta kindi kintu wakora
urafatikanya mbega n'indi mirimo ibyo bushumba canke
ndi umushumba gusa
byonyine
nibyo bintunze
ukongera ko ku musirimu konye
yes
nuko rero tugushimire cyane ko washoboye kuza muri isanga y'uno munsi ndakeka twari tumaze kukwakira ariko ko washitse muri studio kugira ngo n'abakunzi bacu bakubone byaturyoheye kukwakira muri studio z'ijwi rya Amerika ejo niwagaruka mu bitandukanye imiryango iruguru uzoze utubwire ibyo uzoba uri kurakora muri hariya mu bigogo
murakoze cyane nanjye nishimiye ubutumire bwanyu abantu benshi kuri social media bampaye congratulations kubera nageze hano ndishimye cyane tuje abantu bose badukurikiye abantu bose bakunda bigogo abadusuye n'abazaza kudusura ubutaha mwakoze cyane ndabakunda cyane nsuje n'inka zacu
ngira ziriko ziratwumviriza aho ziri nzoza ndawe akogaka uzoba wise Diane rero
ntagaka kabaho ni
inka umbabarire nzoza kurabiyo nkuzoba wise Diane
sa merci nsuje Pamela
nuko yari Alex Ngabo karege abamutazira ibere rya bigogo cyangwa umushumba w'umusirimu ikiganiro twakoranye kigarukiye ngaha mwakoze kudukurikira bari kuri Facebook yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Habtamu yatumye amasanamu yacu abashikiraho muri ahanje turongera mu biganiro bindi bitandukanye mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu tubifurize kuronka inka
sibyo yego murakoze cyane amata bahame cyane
murakoze